Chila shitakula fueko koka seten.
So many things there you need to involve.
No inso ni kumuntu tatuwa shaken.
Take it easy, it's not by force.
So boy black sir.
Kopala queen queenin.
Atweka.
Ame bita piu piu queenin.
Exclusive. Kwaza music
Zaven.
Ukanipeza mu street.
Nipanga mastiaja.
Olo ni kulisa ma sweet.
Nipanga mastiaja.
Olo ni pundili la pass.
Nipanga mastiaja. Mastiaja ma half.
Ukanipeza mu street.
Nipanga mastiaja.
Olo ni kulisa ma sweet.
Nipanga mastiaja.
Olo ni pundili la pass.
Nipanga mastiaja.
Mastiaja ma half. Mastiaja.
Kila shakula fweko koka sete.
Mankusha. Ila 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 mankusha. Amankusha, 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 amankusha. 05 sharp nish na ukakudala. Iyo time nish na jodala chimbala. Muodropu nisa kila vovala. 053 nish na liza na jila. It's not easy to achieve your goals. So many things that you need to involve. It's not easy kusegula madozi. Take it easy, it's not by force. Don't be lazy, ba makana bakazi. Work hard, not in drama za magazi. 7Z osa tupapalazi. Avoiding spending drama zilibe mamanas. Mkala pansi, panga plani. What should I do for me to make money? Mulungu atendi zosite andiza. Note atika ya iwefunsa vashinisa.
Kanipeza mu street.
Nipanga mastiaja.
Olo ni kulisa ma sweet.
Nipanga mastiaja.
Olo ni pundili la pass.
Nipanga mastiaja. Mastiaja ma half.
Kanipeza mu street.
Nipanga mastiaja.
Olo ni kulisa ma sweet.
Nipanga mastiaja.
Olo ni pundili la pass.
Nipanga mastiaja.
Mastiaja ma half. Mastiaja.
Kila shakula fweko koka sete.
Amankusha. Ila 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 mankusha. Amankusha, 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 amankusha.
Yeah, chila nshitakula fweko koka seten. Nothing is free, muzambia temu eden. No inso ni kumuntu tatuwa shaken. Pamari utamanga zifetu lemben. Ja white collar dobu fetu timba eni bine. Kubika food pate bweni bepa kori pibe. Bomba di onse paka biundi pile. Ngale pango vunangani mukadi pile. Uvunangani nde kwevo kalale nsala. Do what you can do pa kwevati ya ikala. So konse wansanga wika dabwa. Na mu street na pita pa.
Ukanipeza mu street.
Nipanga mastiaja.
Olo ni kulisa ma sweet.
Nipanga mastiaja.
Olo ni pundili la pass.
Nipanga mastiaja. Mastiaja ma half.
Ukanipeza mu street.
Nipanga mastiaja.
Olo ni kulisa ma sweet.
Nipanga mastiaja.
Olo ni pundili la pass.
Nipanga mastiaja.
Mastiaja ma half. Mastiaja.
Kila shakula fweko koka sete.
Amankusha. Ila 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 mankusha. Amankusha. Amankusha, amankusha, amankusha.
Exclusive on Kwaza Music Blog.co.
So many things that you need to involve.
No inso ni kumuntu tatuwa shaken.
Take it easy, it's not by force.
Managers James Chunde. Umuntu wa bantu.